abu umam mo ne dam koy won yonent bi may ma digelul jog dox di wër suuf ci ndax tagok nof la yak banex ak gis kim tan yalla yi ne ko lol day bax na waye sama xet mom nañ jihad ci yoon yalla rek jihad ci yoon yalla mom mom la len digel buñu de wéré ci ko suuf ci nonu duñ mëna dem ci jihad